XYDZ
Westside Music
Kitibagi chama dance
Mawilo
Swaggy
Yeah yeah Mulichuan Formalos K with Black Case Dizilo 4 Aliye
Naitumelana kumina wumani hundate Munizu safa wanana inge munitusa maupilo Kunikeni sasikolo amo kunivepa za kucha Nina nitame babalela washemi waka maupilo Naitumelana kumina wumani hundate Munizu safa wanana inge munitusa maupilo Kunikeni sasikolo amo kunivepa za kucha Nina nitame babalela washemi waka maupilo
Vashemi naitumela kumina kakunivonela kunizusa kwa banana Zomba angele kuna gizetuna nekele kulivala niko nikulikona Makuni uta mfidele mokungata nekele anikula mina no mata mata Kubatafela kuli nivebeta na lapela mituse murimu ya mata Kumina kuna zaninyaza nekele anifosa mina mwanyeleza Mopilo murikile kubaza wenkensa skolo kufita anifeza God bless you murukule kwa pilu kushochoni milivale kuya Kapilo. Ok maupilo nelika kuveleka ni minape muche ni masi baka saka
Naitumelana kumina umani hundate Munizu safa wanana inge munitusa maupilo Kunikeni sasikolo amo kunivepa za kucha Nina nitame babalela washemi waka maupilo Naitumelana kumina umani hundate Munizu safa wanana inge munitusa maupilo Kunikeni sasikolo amo kunivepa za kucha Nina nitame babalela washemi waka maupilo
Nifasile kama nitili tata Kono imani itimu konile kuni uta Na mwenile kelanga nitize nivata Sulu kwa banana Magala gata niya kwa skolo Niti napata pata Nifita makila sinakala kuipata Kono imami na muli kile kusulu kuta Kutonile kelanga niti igala gata Mulike nisizo na niti nisikolo Kuli kwa pata niozi baku wala ringolo Niole kisanga niti ni umasi ntolo Seni wana kulima kona bupilo Napelanga fela kuli niyoba sibwana Na kuli imani kone kuyomi utana Niomele kelanga niti sestuna Na kona kutomye siza moya wa muduna
Naitumelana kumina umani hundate Munizu safa wanana inge munitusa maupilo Kunikeni sasikolo amo kunivepa za kucha Nina nitame babalela washemi waka maupilo Naitumelana kumina umani hundate Munizu safa wanana inge munitusa maupilo Kunikeni sasikolo amo kunivepa za kucha Nina nitame babalela washemi waka maupilo
Awa babele kile boma, wona Senisha ina mwaboma Nikuwa hata kila inge kima doma Ti, chwale nikute kuhu mdala Nalikuwa na nilobale nitala Awa inge wonya kimtala Nivoni mwakuwa balela family Bashemi baka chwale family Mulimu aekeze kwa mazazi Ntomi utani na anikawa ni mavasi No but kimina awa inzi perfect Mina ki 100 not 50%
Naitumelana kumina umani hundate Munizu safa wanana inge munitusa maupilo Kunikeni sasikolo amo kunivepa za kucha Nina nitame babalela washemi waka maupilo Naitumelana kumina umani hundate Munizu safa wanana inge munitusa maupilo Kunikeni sasikolo amo kunivepa za kucha Nina nitame babalela washemi waka maupilo
Yeah 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 Case D04 Nililwa baba Luso gina kubwona Keleza boy C5 I see you Nas H boy Sly 2 Na kuposha K-Wiz Black Lion Na kubwona B2 KDJ Yes I Kumbuti Big level Nemi posha SK
XYDZ Kitibagi Chama Jazzy Travis Tony Fire, aka Money Moon LC, J Money More Fire, Starboy Guy 2. Aha, oh, when I see you, blessed I catch ya.
SM Media.
Downloaded from westsidemusicblog.net.